up.
But she loves
Kill Biz.
Zedwop.com.
If we drunk a little, sana.
Exclusive from A to Music
Production.
It's in your world.
Yeah.
It's in your world. Nina kupasa chikondi, manje unachisomeleza. Nina kupasa love, manje unaisomeleza. Waona baby.
Exclusive from Zedwop.com.
Waona baby. Waona baby. You never appreciated me. I gave you my soul, but you never appreciated me. Wanna baby, wanna baby, wanna baby.
Nipa kwa mpana lemone shtana. Lemona kwa tilafu ya ntintu ya chipana. Mba kubushili wandine lelo na pibana. Lemona kwa tinebo pano kutina shipa. Wale sunga tetinka ne inenga. Wataka suba ine na leba na iwe. Mona futi wala ndufa ine baby na iwe. Leko tuwa tule kutela tiumfa na iwe. Apano mpande kupele fefionse. Chinja palo mvende leko na muduze. Sunga wakale kaneno mpele wapunde. Na wala wale penda tetinewe kusungi.
Nina kupasa chikondi, manje unachisomeleza. Nina kupasa love, manje unaisomeleza. Waona baby. Waona baby. Waona baby. I gave you my heart, but you never appreciated me. I gave you my soul, but you never appreciated me. Wanna baby, wanna baby, wanna baby. Kudiuzima chikondi ni chonga dadi. Ukapeza huku zonda. Kudiuzima chikondi ni chonzona dadi. Ukapeza huku konda. You told me it's over. Kuma wenzo ziba kutinenzo kukonda. You told me it's over. Kuma wenzo ziba kutinenzo kulava. You used to play with my heart. Manje wena peza anipasa love ya kenze. Anipasa love ya kenze. Love so sweeter and so deeper.
So tell me why do you want me back now.
Love so sweeter and so deeper.
Why do you want me back now.
Love so sweeter and so deeper. Nina kupasa chikondi, manje unachisomeleza. Nina kupasa love, manje unaisomeleza. Waona baby. Waona baby. Waona baby. I gave you my heart, but you never appreciated me. I gave you my soul, but you never appreciated me. Wanna baby. Wanna baby. Wanna baby.
Liluba, gawansha la baby nena la puba. Na maafupa nontine ya liluba. Family friends na wose bali mbutuka. Shelefe na iwe mpleni pala matufi sove. Numba wali kusenda kale shili hobe. Wowe ndelida pano inene munobe. Na ibukisha na kashita kale kona linobe. Owe, ilikuwe na lisha mocha lipakale. Walecha baby ne walipyama. Ngale kusunga wino uyo gaili palo. Na baby ne nomba inefe na plamo.
Nina kupasa chikondi, manje unachisomeleza. Nina kupasa love, manje unaisomeleza. Waona baby.
Exclusive from Zedwop.com.
Waona baby. Waona baby. I gave you my heart, but you never appreciated me. I gave you my soul, but you never appreciated me.
Waona baby. Waona baby. Waona baby.
Yeah. Pasha Theo.
Zenwap.com.
Slam Cheese. Christian Dambika.
Exclusive from AKILA Music Production.